Dafi na Ash ndani ya Sinai Record.
I paid you my life, we got you in the way. You are not really for the God. I worship you my life, we got you in the way. You are not really for the God.
Injili iko wapi tunataka kuokoka? Siku hizo ni ngumu kupatikana kwa mamlaka ya Ponzo Pilato. Mwana wa Mungu Yesu aliteswa msalabani, akafa akazikwa, siku ya tatu akafufuka, si unajua? Akapa uko juu mbinguni, ameketi kuume kwa Mungu Baba. Siku za mwisho yeye ata calm down na kukumbusha kuwa ready every time. Usiwe kama watano wapumbavu wenye taa bila mafuta.
I praise you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God. I worship you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God. I praise you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God. I worship you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God.
Wacha Alpha and Omega, unanilinda every day to December. Mazuri umetenda, yote I remember. Sina cha kulipa, sifa na utukufu ni kwako Jehovah Jireh. Some people only try kuni drop down. Wakanipa time, but a time I'm still moving on. I'm sifu Mungu mwenye riziki unipa, gizani we toka. Yesu anaponya kwa now not later. Hata kama auna dini, tafuta now not later. Wenye mizigo mizito, Yesu kasema later.
I praise you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God. I worship you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God. I praise you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God. I worship you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God.
Zaki anafanya kazi yake, anakupa muda wewe uokoke. Wacha kujificha, anza kujikaza, tafuta neno lake Mumba kabla ijafika ile siku ya mwisho. Baba utalia hoi hoi ukisaga meno, uko kwenye moto.
I pay you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God. I worship you my Lord, we got you in the way. You are not really for the God.
Oh, Dr. Green, hey, Dr. Green, the Lord.